Dr. Ali. Wakiuliza wambie tuko CBD ndani.
Napenda.
Napenda vile madem wamekuja wamebeba.
Napenda.
Napenda vile makwela wamekuja wameiva.
Niki bamba sana basi puli top. Selecta cheza doba once from the top.
Dojo mame, dojo. Dojo mame, dojo mame.
Tunisha speaker, we mash it up. Fire, we light it up.